कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। रेडियो सगले अमेरिका उतथा कबेग जमातात गलगले के सास आलम वलका जिल कबेग सासदित मीटर बांडी डिगदमिलमा डिगदमिशनी सुदुमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी रा कडबरसु सगंता फानोरोमो अमजल कबा ዳጌ ፈቶን ከኛ ያለ ተሞን ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲ ነከስመስ ፌስቡክ ሂዳን ሰገንታ ከኛ ወርዶ ፋጅር ተመርትኑ ነጋን ከኛ በከጅርተን ትስናዳ ከበከሞልተን ጅማታ መጅድ ደሚ ለመበረኩመ ለማብ ደሚ ቶኩ አከለኮ ኢትዮጵያ ጥሞ አመጅ ኩራፉር በረኩመ ለማብ ኩደሰዲ ከሱሜ ሳንከሰን ራኒ ነሞዳን ዲቲ ኤገ ጆ ባይደን ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ አፉተኒ ጃፋ ተውዳኑ ጂጀል ቀበኒፊ ፓርቲን ዲሞክራቶታ መነመሬ ሙርቲ ሴራው ካንሰለቲከ ሰት በርጭ መረጅሬስ ኡንፈቴ ቦደ ቢየቲን ገረሞቱማ ተኮ ሜትዴብቴ ጅርቲ ጎንደር ገመሊጣ አና መተማከ ሰት ዲጥቶኒ ሱዳን ገንደናኑ ዳንጋ ጅሩ ተኮቲ ሴሩዳን ሆሪዴ ነዳድ በለማክሸን ተመሳሙ ሳኒ የተን ጅራቶኒ ገንደሰና ወራኒ ሱዳን ናኑ ሰነት ዲያቹ ለዱበተን ኦብ በቀላ ገርባ ኦብ ጀዋር ማመር ፋደ በደቴ ሆገኖን ምሰንሶን ሲያሳ ገመይን ኮንግረስ ፈደራላ ኦሮሞ መነዳጅረን አረመን ሙርቲ ጥያተን ጅሩ ከነኒፍ ከብሮዳ ፈገጥ ሙረሰ ገንታ ከኛ ትን ወሊን ቱራጀን ለደገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራኑ ጉሱ ታምሬ ተምሳ ኢንተርኔት ሚዲያዋ ሱማ ከቅንዴ ስትሞት ግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረሶራተን ሲንደበርሳ
ባባራቶላ ጀርኸን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ሀጃጅ ሞቱማን ኢሳ ቫይረስ ኮሮና ቢይራ እትሱም ባሰት ኡጂት እንጅር ዱኩብናም ኹም ለደዱናም ረፍት ኸን ትቀብሳው ፍይ ሰይር በርወራና ባፈነ ኡጂት እንጅር ራጀር ባይደን ሀጃጅ ኸን ኸይሳቶኮ ኢመልቶ አሜሪካ አትሩፈን ጀበይሰኒ ተዋጩ ማንንም በርኖታለ ኡፈየገቻ በኑ አሜሪካት ኮሮናኒ ነም ኹም ለበፈሪቲ ኹም ኩራኒ ገላበት ነም ሚሊዮን ድደም ያፈሪቲ ኹም ለብትኩጫ ለረ ተርገን ቆስ ኮሮና ኻርገንለ ወሊንገው ድረን አሜሪካ ተነሚ ኾሩ ሙሬ ሚሊዮን ድብሰዲቲ ፍ ሚሊዮን ድደም አኦል ጉያል ቢተኮ ከሰት ነም ሚሊዮን ድብተኮ ከሙ ፈሮር ቀብት ኮሮና ፊያዶ ነጋቲ ቢጀለ ነም ያከፈልሁ ባቱለ ዮቶር ባንክ አነ ከስ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ከከቺ ሰኒት ንጂ ትከነኒ አምባሳደሮታ ዲፕሎማት ዲያተኒ ጅሊታ ነዱፍ ከኮ ከሰለ ታናን ሞቱማኒ ውጂ ወልተ ደበርሱኒ አኮ ገዮተ ጀለኒት ዲሞክራሲ ምርከነስ ዋሽንግተን ዲሲ ከስ አምባሳደሮቶ ካና ሞወር ሞቱማ ሳኒ ፉላ ቦይቴኒ አሜሪካ ጅራቱ ቢተኮ ፍሰገልታ ማጀር ዮካም ዲካት ቢተኮ ሰደተም ያዩዱ አምባሳደሪ አየርላንድ ዳንኤል ሙላሂ ቪኦኤትመት ነንፈየደበ ዮካን ሞራኮ ከካቲ ፋፍማሌ አምባሳደሪ ሁንጀለቲ ነሚ ያማኒ ሀፈዩ እንጀር አምባሳደሮት ቱኒኒ ፉሉም ባይደኒፊ ኢታንቱኒ ዛ ካማላ ሃሪስ ኢተካካታም ፉል ዱርተታን አሜሪካን ወርጉ ይያኩዳን ያፉሪት እንዱረት ወጀር ኮንግረስ አሜሪካ ላፍ ፕሬዝዳንቲን ኢተካካቴት ሞቱም ማለ ተከናን ዱደ ተጫጫፍሰሶኒ በርባደ ቀበቹ ማጀርት ሀሪዩማን ቻይና አፍ አሜሪካ ለ ወወያደም ተፈካ ፓርዴጀር አታቱ ተመመለ ቫይረስ ኮሮና ካናፊ ምርግና መቻይናት እንይመተኒ ይደነት እንይ ሀሪዩማንቱን አክፈቷን ደምትን ፈካ ተቆበይ ተደነት ወንጅራማንተና ፕሬዝዳንቲን ቻይና ሺፒንግ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን እንይ አክፈደነት ወለይጋሉፍ ይባጩ አከበይቲ ሲያሳ ጀደነት ባይደን ሀሪዩማ ቻይናት ጉዶ ነሪፈቱ ታቱን ለዋን ቻይና እንይመተን ምርግና ማቲፊ ወነከከረት ማሪያቻ አከሞ ማሪንስንኒ ኡማ ቻይና እንሚኒ ዋን ህዱ ኡፈገቻ ወልማሪያታን ሀሪዩማ ለጀበይፈተን ታቱን ለቻይና አፍአሜሪካኒ ዋን ህዱ ወሊንቀበን ዲያፋን ሮሞጃ ካሶንጅርተን ቡጃዋር መሐመድ ይፊ ወሪስ ወሊኒ መታኒ አርማን ሙርቶላና ፈደራላ ዶሃን ዋን ሂመታኒን ኬሳ ሚወራና ሰይረማሌ ሄዳታን ካጀል ያዩ ራዲሰን ዋና ፈራለቲ ጀርሌን አቡካቶ ሳኒቲ ወለማሪያቻ ያደባላንጋ አዳለ ረጀቀሳ ክለኮስ ኢትዮጵያቲ አማጂ ኩደኒ ሰገሊ በላም ቀበኒ ኦዶንዱበት ደጫን ናኑ አማራ ጎድን ጎንደር ዲያዳሪ ኢትዮጵያ ሱዳን ወሊን ቀበነረቲ ሄደቶቲ ሱዳን አኩሪ ለፈጀለቲ ሎን ዲፕሎማሽን ተማፉደን አኩልቺንስና አኖ ጀለቲ ወራኒ ሱዳን ዳሪ ኢትዮጵያ ዲያቻ ሩጅ ወራን ካንከሳ ወራዳ ጅጅረለ አስተርምስ ጋና ተርገ ያለነ ንጥም
ሱዳን ዳንጋ ኢትዮጵያ ጫፍሱን ሴንት ጀቹን ሞቱማን ኢትዮጵያ ረደደቤ ሂመታ ካዴ ሳጅሩ ዮታው ሂደቶንስ ቀበኛ ቦቲ ቀበኛ ሳመኒ ሁደቹ አንጎን ዱበቱ ጎድነ ጎንደር ያ አና መተማ ገንደ ቱሙት መንዱካ መርትራህር ከሰት ሳሚን ሰራ ወቹ ሳኒፊ በለዳለ ዲበተኮ ሶዶሚ ሰገል ፉደቹ ሳኒ ኦቦሲ ሳይ መላኩፊ ኦቦ በሬ መላኩ ከጀደመን ጅራቶኒናኑ ዱበተኒሩ ganda danga Sudan rajirtu tumat manduka bulcha kataan obbu alamu awaka ganda marirahir ke satya botika be nyajiranira hidattoni Sudan be ladale dibbala mafshantama chala jalafu datani ruje daniyo obbu alamun ittifufu danis hidattoni Sudan wagga kudani as abbotika be nyananno sanajiran godansi sun mora ijarrecha katuran ibsani yero sana kase qama motumma sadarka olanatti himatani yu kannu daggeffatu qamne jedaniru yero amma waranni Sudan ittidiyata akajiru darbe darbes dukase akajiru kanamales bife gogasani kan warana Sudan ra adda kan tay hidattonni akajiran ibsaniru Sudan danga Ethiopia senu fi warana she qufsisu ibsun motumman Ethiopia imatejra kana Sudan qama sadafan dirqamte yokin fedi jara gutuftau dubhiman ministry hajala Ethiopia ambassador Dina Mufti ibsani turan giddu sensa harka sadafan alatti rakko kenya furannas jedaniru dimichas ofsan lala kajiran dubbatan warana sane qubate kan dawatan ajaja warana Sudan letna general Abdul Fattah Al-Burhan jeton Ethiopia sami Sudan senu akkasuma sidatto ta motumman Ethiopia gargaru tinjedan lammi won Sudan saddet ajjesu sane ibsani turan ulittu buinsa kanas kan jalqabe Ethiopia male Sudan miti jechu sane Aster Misganaw bahar darra gabastet
Harad bufati doni asebin dagani melodoni mandabure hojjechu jiran uji hara kana biribilion la mauletin jalgaman karana mo asebitin goran kilometri torbata misaddeeti deratu dichi toga galaf ujin dumatte faransun ellem baname hujit jira minister geje Ethiopia adde dagmawut mo gese tebisis karana Ethiopia ne bufat asebitin baat honene bi lamani fiyu fayda gudda gabaye extra Ethiopia le sumale le fayis bufat doni Djibouti rattu lamel ra dikay Sudan daaje mumme minister Britain Dominic Raab imaltu Afrika bahad darreni Sudanit gore mumme minister Bisuni Abdi Wal Mariateten Bisuni le karkars dollara million shantami shani khannu fadagal Sudan president Tsigane diddami torba mizima biyisun hamogga bafate addunya walankise bulchabe Omar Al-Bashir ufirra bufte hidatte egi ufirra bufte hidatte asitti karkars addunya dollar million heddu argachu jirtte bankina addunya len biitan rakko he saba sujetete wan duri addunya walankatte Abdkhani ammantan heddu kekennu fi jirtte karkars kunin len wan bankina addunya khannu fi wadagalte faisakto Afrika kibbat virusin corona da balade mujjir ammalle ministeri sani be hamato kotti libkhana lubudabe Jackson Mutembut ministeri cabinet fi gorsa presidenti fille nama kunin dukufan biira rawufi nama heddu dubbacha fafsaaba ille dotinam khana presidenta Afrika kibbat Cyril Ramaphosa guddori facifti ministeri kunini ganna jaatami lama lubudabe ministerot biisuni ja khaduku khanira targanke sa nam tokko turban dabra libkhana furattu arki Afrika kibbat nam milioni tokkoti hum dibbisati jaala rat libkhana argane debe kunene namkum soddo misagaletif dibishanif tokkoj algalafat akagabasi University of America Johns Hopkins jeret awan Tunisia motumma sani ilmani sani rahide tirirban akawan jeranitti ijolletana akkanumat waltqabanitin halkanin gurani hidan nagal akadabile mirgana majeranitti hagamatti ijollekum tokko oljala hidan namak tokko seira corona qabs jeranidan kanamma womakkakatin hidan ijollen kaima Tunisia tonine motumma sani wadabi guddisu jiren biye wayesu farman duragale nguun jedanitti hiriritti bawujjinan Tunisian biye qabso Arab Spring jedani tarmandurat biyo tolla Araba walingeetetin motumma heddu gargaggalchitetan jalqabun beekamt mumme minister Japani Yoshihide Suga olimpiki berdabre corona jedanitin dabarsantani ufeegacha waldargumsisu inum dandani jedetti walagale nami heddu nagammat olimpikin Japan tunini baranalle corona jedaniti yaayu hankatti jedetti eeguttijira olimpiki baranata yoyu sila jishanan dufakeessa Tokyo jalqabanille olimpiki barkum lama diddama jedanitti yaamani atleto da dunya bebe kamote tiruf na palitram kum khurni heddute somotum masani kata mundu tirir bayetini rakko himachu jir mumme minister bi suniti parlama dige sana fakan tirir tibane mumme minister parlama dige undan daw jirani tirir tibaw jiran mumme minister bi suni guya denga da parlama dige worita mormammo tiga fatami ni parlama andigu danda hinjiru jere herir tibay mane murtillen dubitan chakasu hudem napal bi ardi asia gam kibakes jiratto garren himalaya kes kuwatte Oduna mafqabtanu ansara ala khayti
Kada gajir tanas Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan oromoti Himannale obbo Jawar Siraj Mahammad Farratti abbana langade sekessa meesha warana seerala qabachu kajedu akkakufu manni murti olana federala daddechi lidatarra murti sejira Himanna abbana langa foye serratta bukatole obbo Jawarfa akka deebii kennaniif immoo amajjii 19 bara 2013 beellama qabe manichi murtii Muktar Jamaaltu gabaase.
Obbo Jawaar Siraaj Mahammad faa dabalatee himannaa nama 18 hordofaatiin kan jiru manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa himannaalee abbaan alangaa akka fooyyeffatu beellama darbarratti ajajeetiin ture hadha caqasee jira. Manni murtichaa himannaa abbaan alangaa obbo Jawaar Mahammad faa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuudhaan himateetiin ture himannichi taateen kudi kan raawwate osoo seerri hojiirra hin ooliin dura waan ta'eef himannichi kufaa akka ta'u manni murtichaa murteessee jira. Qabxiilee himannaa keessatti abbaan halangaa akka ifoomseetiin lafa kaa'u ajajameetiin ture koneekshanii waliin tumsuu miidiyaalee garaagaraatti fayyadamanii hokkora kaasuu jedhuun walqabatee abbaan halangaa yeroo himannicha ifoomsu koneekshanii jechuun qaama gareedhaan gurmaaheetiin meeshaa waraanaatiin socho'u ta'uu ibseetiin jira. Miidiyaalee garaagaraa kan jedhe ammoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi Feesbuukiitiin odeeffannoolee darbaatiin ture akka ta'e abbaan halangaa lafa kaa'e. Qabxii akka ifoomfamu gama biraatiin manni murtii lafa kaa'een obbo Jawaar Mahammad faa sochii shororkeessummaatiif qophaa'aa fi qindaa'aa turan jedhaatiin ture manni murtii akka abbaan halangaa jecha ifaatiin lafa kaa'u ajaje abbaan halangaallee qindaawaa kan jedhuun akka ifoomfamu dhiyeesse. Himannaalee gara biraa lakkoofsa 5ffaarraa hanga lakkoofsa 10ffaa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuutiin raawwataman jedhamaniitiin dhiyaatan manni murtii abbaan halangaa akka fooyyeessu kan ajaje ta'ullee abbaan halangaa fooyyeessuu hin danda'u waan jedheef himannichi guutumaan guututti akka kufaa ta'u manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa murteesseetiin jira. Haaluma kanaan himannaa obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'a irratti dhiyaatu 4 qofa isaanis himannaa 1ffaa fi 2ffaan lolli waliin akka kakaafamu taasisu himannaan 3ffaan himannaa farra shororkeessaa fi 4ffaa irratti ammoo telekoomii burjaajeessuudhaan kanneen ta'an qofti hafuun hubatameetiin jira. Dhaddacha irratti kan dubbatan obbo Jawaar Siraaj Mahammadii fi obbo Dajanee Xaafaa akka jedhanitti mootummaan adeemsa himannichaa saffisiiseetiin haqa raggaasisuudhaan alatti himannaalee shororkeessummaa fi meeshaa waraanaatiin nu himachuun yeroo nurraa ajjeesuudhaan akka nuti filannoo irratti hin hirmaanneef nu danquudhaaf waan barbaaduufi jedhan obbo Jawaar itti dabaluudhaan illee meeshaa waraana seeraan alaa jedhameetiin mootummaan ittiin nu himate kan ofumaa isaatii galmeesseetiin nuuf kenne ture jechuudhaan dubbatan. Abukaatoleen obbo Jawaar faa himannaa abbootiin alangaa fooyyeessaniitiin dhiyeessan dubbisanii maamiltoota isaanii wajjinillee mari'ataniitiin deebii kennuudhaaf yeroon 7 tokko hin caalle akka kennamuuf mana murtichaa kan gaafatan yoo ta'u manni murtiillee gaafa ammajjii 19 bara 2013 beellama qabeetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Guyyaa hojii isaanii isa jalqabaatti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan Joo Baayiden kaleessa waa'ee talaalii COVID-19 namoonni vaayirasicha qabaachuu qorachuutti kanneen hidhata qaban tarkaanfii hooggan olaanaa fudhachuu dabalee waa'ee dhukkubichaa tarsiimoo hojii qaban lafa kaa'anii jiran. Mootummaan isaanii jaarmiyaa fayyaa addunyaa waliin akka hariiroo isaa deebisee tolfatuu fi sagantaa raabsa talaalii COVID-19 biyyoota hiyyeeyyii dabalatee guutummaa addunyaa dhaqqabsiisuu kan mirkaneessu kan COVAX jedhamu akka gargaaruuf jiru dubbachuusaa Paatsi Udaa Kuswaaraa gabaastee jirti. Yeroo Ameerikaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee vaayirasii koronaatti hidhata qabuun du'an 400,000 fi 1,500 ga'ee jiru kanatti pireezidaanti Baayiden dhukkubicha faccisuudhaaf tarsiimoo baafatan kaleessa beeksisan.
Our national strategy is comprehensive. It's based on science, not politics. It's based on truth, not denial. And it's detail.
Tarsiimoon keenya biyyaalessaa hunda qabeessa. Siyaasa irratti otoo hin taane saayinsii irratti kan hundaa'e. Dhugaa haaluu irratti otoo hin taane dhugaa irratti kan hundaa'e. Gar fageenyaan kan karoorfamee jiran pireezidaanti Baayiden dirqama maaskii kaa'achuu, dirqama qoratamuuf adda baasamanii kaa'amuu namoota karaa deemanii deeggarsa manneen barnootaa deebisanii banuu fi hojjetoota hojii baay'ee barbaachisaaf ramadamaniif ittisa gochuu dabalatee qajeelfamawwan hooggan olaanaa hedduu mallatteessan pireezidaantichi.
This is a wartime undertaking. Today I'm signing an executive action to use the Defense Production Act and all other available authorities to direct all federal agencies.
Seera keenya Defense Production Act jedhamuuf aangoowwan kabiroo jiran maratti fayyadamuudhaan akka dhaabbatoonni federaalaaf induustiriileen dhuunfaa hundi ittisaaf qorannaaf talaalii fi waan uummata keenya tajaajilu kamiyyuu hojjechuutti kaka'an taasisuudhaaf ajaja hooggan olaanaa kunoo mallatteessee hin jiraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi dhaabbatoota fayyaa akka sadarkaa addunyaarraa hariiroo addaan citee turellee deebistee suphachaa jirti. Gorsaan dhimma eegumsa fayyaa olaanaan ka White House Dr. Anthony Fauci United States jaarmaa fayyaa addunyaa waliin akka hariiroo ishee deebistee tolfattuu fi dhukkubicha faccisuudhaaf carraaqqii sadarkaa addunyaa geggeessamaa jiru akka deeggartu dubbatan.
The United States to join COVAX and support the ACT Accelerator to advance multilateral efforts for COVID-19 vaccine.
United States sagantaa COVAX-tti dabalamtee hojjechuuf jirti. Talaalii COVID-19 biyyoota addunyaa dhaqqabsiisuuf meeshaa ittiin wallaananiif meeshaa ittiin qoratan biraan ga'uuf akkasumas qorannaa geggeessuuf dawaa hojjechuu gargaaruudhaaf carraaqqi biyyoonni addunyaa gochaa jiranis ni deeggarti jedhan. Mootummaan Baayiden jaarmeecha fayyaa addunyaa gargaaruu fi hariiroo isaa deebisee tolfachuudhaan murteessuun ejjennoo bulchiisa pirezidaantii duraanii ka Doonaald Tiraamp ka jaarmeecha addunyaa sana deddeebisanii qeequrraa adda ba'uusaa agarsiisa. Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen lammiiwwan Itoophiyaa naannoo Tigraay irraa dhiyeessan gara 800 ta'an eega waggaan haaraa seene as qofa Sudaan gama baaseenu isaanii beeksisee jira. Kun lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa eega baatii sadaasaa keessa naannoo Tigraay keessatti waraansi jalqabame as achirraa dhiyeessanii Sudaan galan gara 1560 ol kaasa. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa argite nugusuutu dhiyeessa.
Waraanni Tigraay sadaasa darbe ergi gaggeeffame asii haalli Itoophiyaa fi Sudaan keessumaa daangaa isaanii irratti dhiphina keessa seenuusaatu mul'ata. Mootummoota gamtoo manitti dhimma kolugaltootaa yookiin UNHCR akka tilmaamutti ergasii asii lammiiwwan Itoophiyaa 1580 ol lubbuu isaaniif daangaa Sudaanitti baqataniiru. Baqattoonni 200-500 ta'an daangaa biyyoota lamaanii karaa lamaan qaxxaamuranii guyyaa guyyaatti baqachuu itti fufaniiru. Axel Bishop bakka bu'aa UNHCR damee Sudaaniiti. Hojiidhumaaf Sudaan bahaa daawwatanii deebi'an. UNHCR kolugaltoota daangicharra jiran daangaarraa gara keessaatti nageenya isaaniitiif amansiisaa jireenya isaaniitiifis fooyyaa bakka ta'etti deebisee qubachiisutti jira jedhu. Kana malees.
UNHCR is trying to get with partners to actually decongest these border areas.
UNHCR michuuwwansaa waliin ta'uudhaan naannoo daangaa baay'ina uummataan cinqamee jiru haga tokko laaffisuudhaaf yaalaa jira. Kun immoo kan ta'uuf baqattoonni kun daangaatti akkana siqanii akka jiraatan waan hin feeneefi. Kanarratti hundaa'uudhaan haga ammaatti baqattoota 20,000 umra quubaarraa kan sochoofne si'a ta'u isaan hafan immoo bakka Tuniyaadaba jedhamutti qubachiisuuf jirra ture kan jedhan. Kaampiin umra quubaa daangaarraa kiiloomeetira 70 fagaata. Buufati kun baatii sadaasaa battala baqattoonni baay'inaan qe'ee isaanii dhiyeessuu eegalan ijaarame. Baatii lamaa gaditti baqattoota 20,000 guutame. Kaampiin inni haaraa Tuniyaadaba ammoo daangaarraa kiiloomeetira 137 fagaata. Kan banames amajjii 3-7 dura ta'uu dubbatu Bishop.
The Tenebaa site is a site which has been developed on an area which is very, very remote and at the moment we don't have any electricity there.
Buufati Tuniyaadabaa bakka iddoo baay'ee fagootti ijaaramedha. Ammaan tana ibsaa hin qabu. Buufataalee ijaaraa jirra. Yeroo nutti gabaabachaas jira. Haga ammaatti baqattoota 50,000 kan finfinnaa ta'u waliigalatti uummata 20,000 dabalataan qubachiisuu jirra. Ture kan jedhan. Kaampii kana ga'uudhaaf hedduu rakkisaadha kan jedhan bakka bu'aan UNHCR kun baqattoonni daangaa irraa sa'aatii 15 gaarreenii fi bu'aa bayii hedduu qaxxaamurutu itti jiraata. Sana karaa irratti deeggaruudhaaf dhaabbata isaanii bakka itti aara galfatan buufata fayyaa akkasumas nyaataaf bishaan dhugaatii argatan qopheessee jira jedhan. Kan ta'ee lakkoofsi baqattootaa ennaa dabalu deeggarsi akkasuma barbaachisa. Kolugaltoota Itoophiyaa dabalaa jiru fedhii isaanii guutuudhaaf hawaasi addunyaa doolaarii miiliyoonii 141.47 gumaachuun kan irraa eegamu ta'us haga ammaatti 133 qofa argamuu eruudhaan addunyaan akka birmatus gaafataniiru bakka bu'aan UNHCR kun.
kada gajirtanas Washington DC ra kada bru radio sagale America saganta afan oromoti daggeffato tagenya kopitanu tichen Ega Joe Biden, President of the United States, Afurtami Jaffa, Taun Hoji Jal Kabanifi, Partin Demokratota, Manamare Murti Sera, Yokan Seneti Kesat, Barichumar Rajres, Unfate Boda, Bijatin Garamotum Matokko Metti Debi Ajirti. Kaduranu Demokraton Nisagale Wayyeba Kesatti Kaban, Manamare Bakkabota, Ogganuma Fayyai Manamare Cha, Demokratiti Nancy Pelosi, Nwanit Fufu, President Biden jijjirama seeraa guddaa gochuuf carraa qabu jedhama. Gabaasaa Catherine Gibson jaalanne tureessa.
President Joe Biden yeroo kakatanii aangoo qabatan kan rakkooleen isaan mudachuuf jiran jiru. Rakkoo kana keessaa inni jalqabaa weerara vaayirasii koroonaa kan lubbuu nama 1,400 Ameerikaa keessatti galaafate sanaa ittisuudha.
It requires Congress coming together to provide the necessary funding. In the COVID relief package and the American Rescue Plan that I will soon be sending to the Congress.
Gargaarsa dhukkuba COVID 19 godhamuu qabu gara mana mareetti ergina jedhan itti aantu Pirezidaantii United States Kamala Harris senatoroota haaraa filataman kakuu raawwachisiisuun simatanii jiran kanneen haaraatti dabalaman sadeen paartii demokiraatotaarraa waan ta'aniif seenata yuunaayitid isteets keessatti sagalee yayyabaa argachuun hoogganaan isaaniis demokiraaticha Chuck Schumer ta'anii jiru.
The Senate will tackle the perils of the moment, a once-in-a-generation health and economic crisis, and it will strive to make progress on generations-long struggle.
Senatiin kun haala bala'amaa fi kan yeroo ammaa furuuf jira. Kunis rakkoo dhaloota keessatti takkaa mudatee hin beekne kan fayyaaf dinagdeeti. Sana boodadha dhalootaa fi fooyya'insa argamsiisuuf tarkaanfachuun. Kunis walqixxummaa sanyii yookaan gosaa kan dinagdee fi walqixxummaa carraawaa argachuu akka seera jirutti murtii haqaa akka argatan gochuuf qabsoo yeroo dheeraaf gaggeessaa turre tarkaanfachiisna jedhan. Ajandaawwan warri demokiraatotaa akka milkaa'uuf fedhii guddaatti qaban fiixaan baasuuf White House, Senataa fi mana maree bakka bu'oota uummataa hundisaa harka isaanii jira. Kunis karaa tolchaa fi jechuudhaan Yuunivarsiitii George Washington keessatti Piroofeesara kata'an Keesii Burgaat dubbataniiru.
Knowing that the president is of the same party, they know that anything that comes out of Congress is likely to get his signature on the bill instead of having a back and forth about
Pirezidaantiin biyyaa paartii sagalee yayyabaa qaban irraa ta'uun dhimmi seenata biraa raggaatii argate pirezidaantichi akka mallatteessu beekamaadha. Kanaaf tokkummaan ajandaa jiru to'atuu jedhaniiru. Garuu lakkoofsi demokiraatotaa kan warra rippaabilikaanotaa seenatas ta'e mana maree bakka bu'oota uummataan jiru xiqqoon waan caaluuf seerri seenata keessatti raggaasifamu sagalee harka 60 argachuu qabu danquu danda'a. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Nancy Pelosi sagaleen demokiraatotaa haga xiqqoo dhabuu danda'u. Kanaaf haalli itti seera tumtoota rippaabilikaanotaa wajjin hojjetan uumamuu qabaa yaada jedhu dhiyeessan.
We have responsibility to find bipartisanship where we can, to find our common ground.
Lafa danda'ametti paartiin lameen akka itti hirmaataniif itti gaafatamni nurra jira. Kunis yaada wal fakkaataa yeroo qabaannutti jedhan. Dinagdee Ameerikaa daddaaqaa jiru bayyanachiisuuf weerara vaayirasii koroonaa kan ilaaleen gargaarsa kennuun hojii isa duraa ta'uu qaba. Kana gochuuf garuu kan demokiraatonni keessatti heddummaatan seenatni Ameerikaa namoota kaabinee Baayideniif haaraa dhiyaatan raggaasisuuf hatattamaan soosso'uu qaba.
The nomination is confirmed.
Paartiin tokko waajjiroota sadeen kana keessatti caalmaa sagaleen to'achuun itti gaafatama mootummaa jabeessuuf buleetuun oliin hojii gama hundaan gaggeeffamu madaalii eeguu jalqaba. Piroofeesarri Yuunivarsiitii George Washington Keesii Burgaat akka jedhanitti.
I'm actually hopeful for this. In terms of the impeachment and how that is affected going forward, there's no greater sign of accountability than Congress literally holding a presidential impeachment trial.
Himanna dhiyeessuufi kun gara fuula duraatti maal akka hordofsiisu enna laallu. Kongiresni himatamuu pirezidaantii waan gaggeessuuf jecha itti gaafatamni biraa jiraachuuf mallattoon agarsiisu akka hin jirre abdiin qabaa jedhan. Kanaaf koongiresni hojii isaa sirriitti hojjetee fakkeenyummaa isaa agarsiisuu qaba. Kunis pirezidaantichi sirriitti hordofaa akka jiru mirkaneessuun yookaan akka waan ofiisaa seeraan ol jiruutti of hin ilaalle gochuu qabaa jedhaniiru burgaata. Demokiraatonni sagalee yayyabaa qabaataniyyuu pirezidaant Tiraampiin himatanii akka filannoo sattaanuuttiin dhiyaanne gochuuf sagalee rippaabilikaanotaa 17 kan isaan barbaachisu ta'uun beekameera.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
People's Republic of China yookiin mootummaan ummata Rippaabilikii Chaayinaa waggoota 10 darban kana keessa gocha meeshaa ishee lakkoofsaan heddumachiisu humna liikularaas gabbisuu irratti daran hojjetaa waan jirtuu fi mootummichi gocha hamaa fi darbee immoo kan nageenya raasu irratti bobba'ee jira jedha. Ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa hin eegalu. Dhiyeenya kana barreeffama maxxansanii tureen ministiriin dantaalaa Ameerikaa duraanii Maayik Poompeeyoo akka addeessanitti Beejiing meeshaa niikularaa hammamii akka qabdu hammamis gabbisuuf akka jirtu yookiin immoo meeshaalee kanaan maal gochuu akka feetu ifa gochuu diddeetti. Diddaan Chaayinaa kun biyyoota gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa keessatti barcuma dhaabbataa qaban shanan keessaa biyya hanqina ifaan hojjechuudhaan sadarkaa gad aanaatti yookiin gulantaa dhumaa irratti jirtu ishee godha jedhanii ture. Paartiin Kominiistii Chaayinaa amala dhokataa haa qabaatu malee Beejiing garee tokko hojii niikularaa ardii samii fi galaana irratti hojjetu bobbaaftee akka jirtuu fi sunis ariitiidhaan babal'atee hammayyummaa akka qabaatutti irratti hojjechaa jiraachuu ishee addunyaan ni beeka. Garuu osoo kana gootu dhimma kana irratti mareedhaaf Ameerikaa waliin taa'uudhaaf didaa jirti. Fakkiin yookiin suuraan saatalaayitii akka mul'isutti damee waraanaa mootummaa Chaayinaa kan ta'e raayyaan bilisummaa uummataa yookiin People's Liberation Army jedhamu humna waraanaa hammayyaa gulantaa addunyaa ta'e bara 2049 ijaaree qophii gochuudhaaf itti adeemaa jira. Agarsiisa raayyaa waraanaa biyyattii dhiyeenyaa irratti illee Chaayinaan misaayilii Dongfeng 41 jedhamu qarqara Ameerikaa daqiiqaa 30 keessatti furguggaa'ee rukuchuu danda'u agarsiisteetti. Sana qofa miti waraanni Chaayinaa kun misaayilota boolistikii 1000 lakkaa'amu qarqara daangaa biyya isaatiitti bobbaasee jira. Meeshaaleen kun summiin niikularaa itti hidhamu ni danda'aasi. Sana waan ta'eef Maayik Poompeeyoon inni akeekkachiisan meeshaaleen kun humnootii Ameerikaa baa Eeshiyaa jiran irratti kan xiyyeeffatan akkasumas michuuwwan Ameerikaa doorsisuudhaaf kan ta'anii fi imaammata alaa Chaayinaa humna irratti hundaa'e fiixaan baasuuf kan deeggaranidha jedhan. Sochiin Chaayinaan humna niikularaa waliin gochaa jirtu kun dabala kan doorsisan makamee fi olloota Chaayinaa humna niikularaa hin qabne sodaachisuu irratti darbee imaammata dursitee hin fayyadamiin jedhu gaafii keessa kan galchudhas. Ameerikaa fi biyyoonni sirna dimokiraasii hordofan biroon garuu hojii ifaa fi haala ittiin bulmaata waliigaltee niikularaa sadarkaa addunyaatiin kabajaa akkasumas sirna to'annaa meeshaa gurguddoo akkasii walumaa galatti dorgommii oomisha niikularaa hambisuudhaaf ni hojjetu. Seenaan ifaan ni dubbata. Biyyoonni gurguddoo Rippaabilikii uummata Chaayinaa dabalatee meeshaa balaafamaa addunyaa kana ilaalchisee sirnaan qabutu itti jiraata. Biyyoonni faallaa kanaan haala kanarratti harka galchatan garuu gatii guddaa baasuuf jiru jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Radio Sagare America galgare ke sa sala ma walakka jal ka daga sa sadit meter bandi digdami la mekan kilohertz kum ku da sadit beto bab ja ta mission rat meter bandi digdami shen yukan kilohertz kum ku da lama afur tamarat akasmas meter bandi soddomi tokku yukan kilohertz kum ku da lama libba furu sadit ta mission rat wita ta ga jimata ti qopya fano robotin debar asratrawata qopi genye dretin wita tawalit debina satellite in al satin mo borwali trebina na gifato ta